Don't not touch me. I don't need your love.
I don't need your love. I don't need your love.
Malama, are you crazy?
I'm glass. I'm a young one.
You man, you are for kijembe.
I woke up. I'm a vlana. I'm a vlana.
Foolish Malama.
Mwangai. I'm a vlana. 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 I'm a Malama. Kuku akiwa mmoja anaitwa kuku. Na wakiwa wengi. Na asema kuku. Newe galambe makukwa. Na nategewa ni sana. Na toloka sikulu. Na zikuandikwa wea wandika kwa musio jiwa jimangu. Mutindi. Anda njingi vya mutongu umania. Nundu wa numa na kisungu. Na unimona kikamba kinungu yu ndu kwasi. Na niwezi ndi musomu. Na indie sikulu wa dhandatu. Newe sana sinukie yo wakatamu. Na nyina yali ulana kuite. Na nategewa wea wandika. Vamos yo jugar de mango.
Y ahí.
Mwene miso, mwene mongo, mwene sikati.
Y ahí.
Eta.
Nangangi te mambasa ndio manda nazima mutindi. Changama kangole ya mbabululu chanzo na kikone. Nangangi te mambasa ndio manda nazima mutindi. Changama kangole ya mbabululu chanzo na kikone.
Chepa.